bachulie. Ahe, biashara utumwa sifanyi mie. Ahe, pachu pachu kinoma ne bachulie. Ahe, kustara, ustarabu, kushara, nashukuru naona mie.
Mchezo na cheza mie.